finna turn the bus on me. The world girl ain't a cup in the my shiny. See what is on a vuchonga king of flanny. The shower cause I made a window one go my shiny. Mama ndugu zangu wote wanajua nishaweleza wendo nitakaye kuoa. Hakuna mwingine nampenda zaidi yako, wote nishachana na mapenzi yamemia kwako sultani. Vitu vyako ni vikali, nanipa mapenzi motam zaidi ya asali. Zaidi kwenye bedi unavyo shake shake na kuni si eti isifunge breki.
Free, free, darling, nipo huru kwenye penzi lako. Sijuti, imejitoa mimi kuwa wako. Number one, yeah. See you turn, yeah.
Najua mengi washa kuja kupa kaza, walisha sema sana eti kwamba we malaya na wakataza. Masiko yangu na zimba, maneno mengi wanasema meni pali mbwata. Shut up, mi sito wafata, ndo number one, mwingine sito mfata. Kweli baby, kwa wengine mbuna kata. Ninarizika sana na kiono unajokata. Nikiwa mbali na wede tambili sina ali. Nataka kila saa tuwe tunajivinjari. True guy, hata siku misi lali. Natamani ni kuweke ndani uwe wangu mali. Toto kima kondo sena kasoro yoyote. Kwanza yumpa kachini umependeza kote kote. Na kiuno na ini kinavyo nato menifanya kwenye ndoto dele mina kuota.
Free, 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 darling, nipo huru kwenye penzi lako. Sijuti, imejitoa mimi kuwa wako. Number one,
takupenda maisha, takulinda baby, takulinda tana gun.
The number one, takupenda maisha, takulinda baby, takulinda tana gun.
Free, free, darling, nipo huru kwenye penzi lako. Sijuti, imejitoa mimi kuwa wako. Number one, yeah.